kwaqomeka ngathi ngiyajola kwajoleka
umtholo
utholi luthando ngathi ngiyaqoma kwaqomeka ngathi ngiyajola kwajoleka. Take that while longer now.